chunkysupplier.com. Wambie mkuki kwa uchungu kwa binadamu kuwe Bigi ndo namba ya baba MG
Loposi jini
Hoya misha kukabizi mtima mama we Shanteka kifaranga we mwewe We ticha umenirudisha shure Domana minataka nkuoe Shakukabizi mtima mama we Shanteka kifaranga wewe mwewe We ticha umenirudisha shure Domana minataka nkuoe Nikuoe Mama leo naoa 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 Mama leo naoa
Sacha
Kwa bedi upoi 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 Uboi 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 Mi unaniacha oi kipenzi changu we Zima tokoro boi tucheze kuchi kuchi Mi unipeza taichi mwandani wangu we Kwa bedi upoi upoi Uboi uboi Unaniacha oi kipenzi changu we Zima takoro boy tucheze kuchi kuchi Poni pesa taichi mwandani wangu we Hani wangu we baby wangu we Weza konta kufana we Mwandani wangu we kichuna changu we Nikupeleke kwa wase Adodo chini ya mpera nimeokota kwa wakopi Zile bilinge bayoyo kung fu na umbaki Ona langi ya mtu nodongwa maka baby face Uo mshepu kama isusu imepigwa jeki Mikwa posi siki sioni nisha kuwa kiboni Sunaona kama marumi na pijaoni Yani mbaka sijisomi unafaira mbakoni Unandekeza nimerudi utotoni na umeni toa feeling Na usina stressi Baka mexi wangu mimi na waona manyani Kwa posi pepe simboni Shakupa nyota begani Andiyo mana natangaza zani Mama leo naoa 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 Napenda unafokata unafoni paga kitimtim Do nyumba shetani kingi ya mwenda wazimu Naona laini nafuchomeka kwenye simu Yani siku wachikozi unanipa vitu adimu Nipe tena vitu adimu Mama vitu adimu Amichizwa mapenzi Ruksa nite mwenda wazimu Nipe tena vitu adimu Adada vitu adimu Nipa kuchizwa mapenzi Ruksa nite mwenda wazimu Anakubali sana watoto wakivulichi hata umbu Sadari mtoto Mjomba JB Awatoto mawe umjomba shomi mjomba kagere Watoto atesina mbili KK Championi miro Netwe kibize Anakubali sana watoto wachabu ino watoto ya stoni taifwa Akinega Anakubali sana KF msamini Anakubali sana bainezi bainenga Abukira wanangu we Anakubali sana maumbui Watoto wa mwoguro Begi ndo namba eh Anakubali sana supporta minya Wakumanda wanangu we Laumanka Kwa ishima
Ra Junkie supplier Supplier